halkan waxaan u imaanay inaan codkaanaga anagoo Garissa County Assembly ka dhiibanno. Guddi madaxweyne William Ruto uu soo diray oo baarahayo ama eegahayo tacliinta waddanka, khaasatan curriculum-kan la dhaho CBC. Waxaa iskugu imaaday macallimiinta, ardayda, culimowdiinka, aqoonyahanka magaalada Garissa, annaga oo matheleyno shacabka. Waxaan madaxweynaha ugu baaqnay kow, guddiga macallimiinta ee la dhaho TSC inay sharci laga qabto, waayo macallimiinta waxaa markasto gobolkan ka qaado waxay noqotay TSC. Ardaydanadi waxaa loo diiday affirmative action inay bartaan macallinima. Maantoon hadlayno 2,000 oo macallim ayaa la haynin primary iyo secondary school. Teachers shortage waa 2,000 shortage of teachers in Garissa County. Markan wixii oo macallimiinta waxba laga qabanin ama macallimiin la keenin, anaga tacliin iyo waxbarashaba kama hadli karno.
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Ibrahim Cali Xasan, waxaana ku magacdheeraa Haydar. Saad ogsoon tihiin, dowladdan Kenya intii aan hoos joognay, maanta hadda ku saddex intay sistemka bedeshay. Sistemka Ingiriiska laba gadaashii laban joognaa hadda. Sistemka Ingiriiskan anigu wax ku soo bartay. Waxaan primary baan soo dhameeyey, markaan primary waxaan ku bogay standard 7. Secondary baan u gudbay. Secondarygii inta form 4 ma aan gaarin, laakiin form 2 baan ku sameeyey examination ka taabsan Cambridge-ka. Oo la yidhaahdo Kenya Junior Secondary Examination. Waxaan choosing-ka ana ma lahayn, blind questions baa lagu siin oo aan saacad qori. Aniga waxaan u arkaa 8-6-8-4-4-di aan ku soo jirnay. Tacliintii ma heerkii ay joogtay markii hore ee Ingiriiska ay ahayd iyo heerkii ay imaatay markii 8-4-4 la joogay waxay ahayd from 10 to 0. Haddana waxaa la soo celiyey oo la keenay CBC. Waxa la dhaho CBC-dan yaa moo waas eh, yaaba ka sii xunba. Haddana marka dowladda Kenya waxaan dhihi lahaa waxba yayna mashquulina anaka. Haddii ay doonayso tacliinta inay heer sare ay noqoto, ha ku noqoto tii Ingiriiska ee ahayd primary 7, 4 secondary, 4 university. Tacliin fiican baa la baranaya. Marka aniga meesha aan wax ku soo bartay waa sida hadda maanta haddaan anigu form 4 aan la hadlo af Ingiriiskayga ma fahmayo. Maxaa ogaan tacliinta aqta aan soo akhristan ani yaa hay ahayd then the tacliinta hadda 8-4-4 aanugu arsay ama CBC-da akhrisanayo. Marka dowladda Kenya dhaqaalana ma hayse waxba yayna mashquulin anag, uma arki inay macno leedahay
arrin oo tacliinta ma arti ani oo ku saabsan oo CBC la dhaho. CBC-da naftigeedaba dadka ayba garanayninbo, maba la garanayobo. Marxalayaal badan bay waddankan u soo maray. Waxaa la soo maray waqti kape la dhihi jiray, aniga ma soo gaarin, laakiin ilaa standard 4 laga bixi jiray. Hataa standard 7 lama gaari jirin, dadkeedana dad tacliin lahay ahaayeen. The 3 R's la bari jiray, reading, writing and arithmetic. Dadka waa dad wax soo maamula waay. Waxaa ka mid ahaa aniga waxaan ku dhihi karaa nin la dhihi jiray Cabdisalaad Khaliif iyo dad badan baa ka mid ahaa, Tomboya ka mid ahaa, Odinga ka mid ahaa, dadkaa dad wax qori karay ahaayeen oo Ingiriiska qori karo, xisaabti garanayay ahaayeen. CBC dowladdana lacag uma hayso, dowladdana yeyn ugu mashquulinin ilaa dee other issues kale baa jiraane. Waxaan ka codsanaynaa CBC intee la xiro oo la xiro oo la xiro.